ekifaananyi eky'ekkumi n'ekimu. Sitaani yali amaze okumubbako ebyobugagga bye byonna, naye Yobu yayagala nnyo Katonda n'ataganya na kukyusa mutima gwe. Waaliwo olukuŋŋaana olulala mu ggulu era ne Sitaani n'agendayo. Sitaani kyeyava agamba Katonda nti Yobu agenda kukyusa ebirowoozo bye senga ompa omubiri gwe. Katonda kyeyava agamba Sitaani nti oli wa ddembe okukola kyonna ky'oyagala ku mubiri gwe okuggyako omwoyo gwe. Kale Katonda kyeyava aganya Sitaani okuteekako Yobu ebibonyobonyo, amabwa n'ebizimba ku mubiri gwe. Buno bwali obulumi obutagambika okuviira ddala ku mutwe gwe okutuukira ddala ku bigere we bikoma. Omukazi we kyava ajja n'amugamba nti, "Weegaane Katonda ofe." Yobu kyava amugamba nti, "Ebyo byogera bya busirusiru. Bulijjo Katonda bw'atuwa ekirungi tukisanyukira. Kaakati lwaki ate twemulugunya ebizibu bwe bitutuukako?" Era Yobu talina kibi kyayogera ku Katonda. Waliwo ab'emikwano basatu abajja okulaba Yobu. Bwe baalaba Yobu ennaku gye yalimu ey'ekitalo, kyebaava bayuza ebyambalo byabwe ne batandika okukaaba. Ab'emikwano kyebaava balowooza nti osanga ebibonoobonoono bituuse ku Yobu nga yayonoona Katonda. Ne bagamba nti Yobu yeenenye mu maaso ga Katonda, ebintu ebyo bimuliko bisobole okumuvaako. Yobu kyeyava ayita Katonda n'agamba nti lwaki ebizibu ebyo byonna bimutuuseeko nga talina kibi kye yali amukoze. Senga ebizibu n'ebonyoono bikutuukako, oyinza okubeera ng'omusajja ono Yobu. Emirundi egimu Mukama aleeta ebonyobonyo okutubeerako kubanga tetutambulya mu bulamu obumweyagaza. Ate Katonda oluusi aleka ebonyobonyo bino ne bitutuukako alabe okukkiriza kwaffe nga bwe kuli. Bannange, Yobu yali tannaba kwonoona mu maaso ga Katonda, naye Katonda yamulekera ebibonoobono ebyo bimutuukeko ng'agezesa okukkiriza kwe n'okulagira ddala Sitaani nti Yobu yayagala Katonda n'okumugondirira ddala, si olw'ebintu ebyo byennyini bye yali amuwadde, naye olwakuba nti yali amwagala. Abamu bagamba nti twagala Katonda kubanga atuwadde ebintu byonna bye tulina. Ebintu bino bimala okutuvaako okwagala kwe tubadde nako ne Katonda ne kutuvaamu.